eno ne mama yatembera olumwegana olusitusula naye era tuyiya mama natoba kiro ne misana era kulwaffe mami masibeera olitata atasangika dadi yobankugambe kisebo namulaba embeera mwe tuli abali eno buyita baana tata naffe tuli baana dadi gwewatuzaala naye ate mami atoma naffe batata mulimba lwaki mukyawa bamaama ne mutawa baana buyambe kubanga sagiyo dadi tata omulungi yoyafaayo ku makage ekirumya mama nasanga mama ngalya wankamba ngayitiramu emikwano tobwanu yogona bomuza mungewala buli lwe ndaba anyiza mama nange muli nkamba kipeesa mama bino bye nnina ne mbanga serekerawo mami
Chirumya mama, chirumiza muno